Ibyakubwira ngo dukore ntabwo ariko Imana yabiteguye. Ntituba tuzi ngo umugabo n'umugore iyo bahuye nimwo hava abana bazakura bakagirira igihugu akamaro, basaza nabo hakajaho abandi bana. Nta bana igihugu kigiye kuzagera. Niba dushaka ngo igihugu gitere imbere gikure, ntabwo kizakuzwa n'ibisimba n'inyamaswa n'abantu. Ariko se abo bantu bazava hehe niba tugize ngo umugabo aryame n'umugabo, umugore aryame n'umugore? Uku ni ukugoma kw'abantu, niko tubitwara. Ejo bundi batangira kutubwira ngo turyame n'abakobwa, abakobwa baryame n'abase. Ibintu bari kudushiramo batugaya kandi biguye umunsi twaryamye.
Nyakubahwa, iyo uvuze ngo ibintu barimo kubashiramo, bari kubashira mu mwanda, babashiramo ibyo bintu bushatse kuvuga ni bande?
N'ibihugu byo hanze, ni cyane cyane iby'abazungu. Nibo bagira bati icyo bashizeho, icyo bashatse, icyo bavuze ni abirabura, nicyo dukwiriye gukurikiza. Ariko uyu munsi abanyayuganda berekanye ko iyo atari yo nzira turakurikira. Niba tuvuga ngo ni human rights, uriya mwana utari wavuka uba ushatse ngo avuke kugira ngo tuzakomezemo no kubaho, nta burenganzira bafite.
Nyakubahwa, iyo uvuze ngo ni abazungu, ni ibihugu byo mu bazungu, ariko tuzi neza ko hano muri Uganda ariho abanyayuganda ubwabo bavuga ko bavutse kamere yabo ariko bameze kuko ariko Imana yabaremye. Ubwo rero ntabwo wabishyigikira ku bihugu by'abazungu?
Rero ntabwo ari ko biri. Iyi ngeso irigwa, barayigisha. Nicyo kurebera igihugu cyacu cyari kimaze guterwa, amashuri reka bayinjiyemo n'ahandi hose bashaka ngo abantu bakurikize iyi ngeso. Ni ukuri kera na kera twahoze tugira iyi ngeso mu bantu bacu, ariko ari bitazwi no kumenywa, ari ibintu bigahwa, ari ibintu byo tutakagize ngo twifurize abandi, byahozemo. Ni ukuri, ariko abantu ari ubusa, ari bakeya cyane cyane. Ikiriho muri iki gihe, muri iminsi ishize, babinjiye amashuri yose, bayinjiriye ibitabo reka baranditse, no mu makanisa no mu kiliziya bagiyeyo. Twari twatewe nk'igihugu, nitureba twavuye tukagira tuti ntikikabe.
Abo bantu kuko uvuze ngo bari binjiye mu mashuri baseseye imbere mu gihugu, kandi nyine iryo tegeko mwashizeho rigiye gukuraho kwamamaza no guteza imbere ibyo bikorwa, ariko se ubwo mu gihugu barinze kugera iyo ngiyo hose igihugu kirihe, ntabwo habayeho kurangara kuva ku ruhande rw'ubutegetsi?
Ni ukuri rwose nashikije kugira ngo babaze icyo, ariko ni abahanga mu gukora ibintu bwihishwa. Ibintu babikoze rwihishwa, natwe twari twarasinziriye, ariko uyu munsi habayeho kubyuka kandi tumenye koko abantu ko bari bageze kuri. Ni ingeso y'umwanda, kuko kugira ngo ubure umugabo uryame n'undi mugabo, ubwira mu kibuno cy'umugabo ureba n'inyamaswa ko zidakoraga ibyo bintu, twabyanze tugira tuti ababikunze bashaka ahandi iyo bajya gukorera uwo mwanda, ariko ataramo igihugu cyacu.
Uzi neza ko mu mwaka w'2013 itegeko risa nk'iryo ryakishijwemo, ndetse umukuru w'igihugu akarisinya akarishyiraho umukono, ariko riza guhakanywa. Abashinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu nabo bararyamagana. Na n'ubu iryo mwakishijemo abashinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu nka Human Rights Watch, indi miryango ndetse n'imbere mu gihugu hano muri Uganda bararyamagana, bavuga ko ari itegeko rishatse kuvangura abantu bake minority bakorera ibyo bikorwa, so guhonyora uburenganzira bwabo.
Tugize ngo buri muntu wese akore icyo ashaka. Niba ushaka kuryama n'inyamaswa, uryame nayo. Niba ushaka kuryama n'umubyeyi wawe, uryame nawe. Urareba igihugu kiba kimeze gityo, kiba gitakaye, ntabwo cyazagira gukura mu buryo buhagije. Icya kabiri, wibuke ko icyo gihe uvuga mu 2013 byatewe n'uko parliament yari icyo gihe nanjye narimo ntabwo yari ifite umubare uhagije washobora kwemeza itegeko ngo yakirwe n'igihugu. Uyu munsi twari twifuza 157, ariko twari dushangije muri 300, kuko itegeko riravuga ngo niba ushaka ngo itegeko rinyureho muba mukwiriye kuba 1/3 cy'abayobozi bose. Uyu munsi barenze, kuko hariho kurakara, hariho kumaramaza ngo ntabwo tubemera ngo abantu badusenyere igihugu.
Murakoze cyane Honorable James Abaturo kwemera kutuvugisha, n'ubwo amasaha yari yarenze. Murakoze, turagushimiye.
Murakoze nawe.